watu mo jabbike damgal centre o jikali sukabe min nani buro fu fo famdude tukalel pamodirbe mbitobe jabedidi gine na wundi fujude e le juude abam sarabe be nodiri salif e maryam sabi ndenagu mabbe be do fu fo mbasi jabbare yade le do tubakube bangal lawidi jamiraka bindi bama ude murtani fadima bismede le nokku mbitobe tukaytun wonande uim fadde moninde mbitobe salif e maryam e kanye sukamabe wana tan gonbe le nokku no hultiri samson kuni horojo biro uim kay
chaque jour nous avons
nyende fur famdi fu yimbe sappo nogay na debbe sappo dibbete ude murtani so yimbe gombe ciagal yewama yama ana mbawi wartude ndarete be ngarte njoppete le nokku amin goto gondo do o nokku yimbe gombe ciagal ngarobe no be ndokete do be mbala nyamdu kanyo kulle cenirtede salla be mbawa jodade do
bis insali
sarabe salif nangundi e yimbel dido jabe burkina e kanyo dun ginokobe yubangal landule de ngadi uim kay limali donobe jangine yalla da golle mo kinoto wattu rutugol mabbe le de be je no beedi wiide samson kuni
on prenant contact directement avec leur
midon kalda e nokuji mabbe gondi do salabe kollitamin do be iwata so dum wadama beneldam min dereji kolloji e be mbawi bettade na talki mabbe kolloji e be mbawi dawde salabe mbawa yaade ton jonka yimbe gombe ciagal be ana hani wartude do iwata nen ka golleji ngadeteedi salla e be mbawal joodade do puddete de be yotti leeleede mabbe o yiyam gondo leeleede mabbe ndi bamtoto golle de salla na fudda golleji ngadeteedi salla e be mbawa joodade do
na wara duubi jogaji hande on nokku on hersana yimbe njolo wakkar juno warasan noga yo tebirke on don nokku to leedi mali o yemna jogi dun nokku mbitobe le lamuji tumbutu muti e gaw